nke dị n'arụ Nwachike Ọkpala ọ dị ezigbo ike. Anụ ọmụ okwu Chineke ọ sị m daa ya aka na ntị site na m. Ezikiel isi nke ite amaokwu nke 18 ọ sị, mgbe nna asị onye na-emebe iwu ịghaghị ewu, mgbe ịdọghị ya aka na ntị, ikwu ikwekwu ịdọ onye na-emebe iwu aka na ntị gosi n'ụzọ mmebe iwu ya pụta. Onye ahụ nke na-emebe iwu ga-anwụ na ajọ omume, ma n'aka ya ka ga-achụta ọbara ya. Nna biko kwa, mekwa ka m mekwa ihe iziri nzie ha. Ị ga-enye ha ndụ ebighị ebi na ọnwụ ebighị ebi. Ị ga-enye ya ụdị ebi ebi na ọnwụ ebi ebi.
You better go.
ke lekwa kam lekwa yiziri nsia etinye gi meti ya bia wepu ye wepu na yiziri nsia o we sim bia kutu no sie no bomu andi bi na lozo o ti o man ka le sie no nyo bona nke kwe na na ga so puti e mekwa e batizi na han ke na na ko pala na ke monso mo nya nke na kwe na ho pala ha mu na nia ebe wo nya hi be na ndua o tu ako nya wa jehovah si uno ga no mu na ga ga no o so gi kwere o so ge kwe na a ge kuri ro ku chineke Okay, Miss Quankwani, let go for the Passano of the Gao. Hallelujah. Is your Moses is your gun? Is your year? When I see what you put here, come when it gives me can of women. Oh, no. And when only I say, say, you're your work with you, see what you put here, the relic. Mbam, come and any babble by force. Oh, no, sir. Come and only say, you're your work with you. You were winning. I'm not in there. I be a papa and work with you. But can I work with a tunnel? Or will I work in a year? Come, what funny? A chicken, a lot of land. Ekwela nuko buzu o chake ihe nile nwere oko ginwa na onwe gi na ewe iwe akpa mmadụ ibe gasị n'ihi na o chegharịbe ọ dara gị mfe mgbe ichegharị mgbe a na-ezi gị ozi ọma kwere ikwe gị nkọ ekwela na ụkwara uru a na mgbe ya ọ daa ọ baghị uru iti igwe na-achaghị acha onye ikpe eleghị anya ụfọdụ ndị ziri ozi ọma n'afọ ise isi gara aga dịka gụrụ akara ọkụ ala mmụọ na ha bụzi ụmụ ekwensu ụfọdụ n'ime ha bụzi ụmụ chineke taa ebe ụfọdụ n'ime ha bụzi ndị ozi chineke ezi nna bi ka jụkwa na ọbara nke ndị na-ekweghị n'aka m ọtụtụ ka ị chọrọ mana onye mole ka arọtara isokwa na ndị arọtara isokwa na ndị kwere ka so na ndị na-ekweghị ụmụnna m ụnụ ndị emere ka ha jebiri n'ala ọzọ lọtanụ n'aha Jizọs.